nashimira Jean Claude nyine amagambo avuze n'ukuri n'ubuhamya atanze kandi nanjye nzi icyo nanjye nahamya nuko bariya abantu batwiciye ko ndumva batarababaje Patrick kuko Patrick wa mugani yari isinziriye ariko ni twebwe yababaje kandi twebwe ntacyapfa natwe ntacyo yakabaye avuga apfa natwe wenda kuko ntawagiye muri politiki ngo amurwanye cyangwa agira iki ariko kumbabaza agiye n'abana numva ntacyo byamumariye ahubwo nta n'inyungu akuye muri ibi byo yakoze ahubwo abihombeyemo cyane ibyo rero byongere kudukomeza yuko nta nyungu abonye ahubwo ahombye kuruta mbese icyo navuga ni uko umuntu arwana nawe akagutsinda akanagutsinda atakiriho Patrick yaramutsinze nibyo niyo ntsinzi igihe twishimira nk'umuryango yuko yamutsinze na n'ubu akaba akimutsinda ndumva ari cyo nakongeraho kandi nishimira yuko yiruhukiye mu mahoro kandi urugamba yatangiye rugikomeza kandi nk'uko nabivuga mbere nyine ko nzakomeza ngafatanya nabo rwose nkabaha inkunga yo mfite nkanabasengera kugira ngo ni ukuri tuneshe ikibi
birumvikana.